Wang Yi waa siyaasiga ugu awoodda badan Shiinaha ee booqda dalka Australia tan iyo sanadkii 2017. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xiriirka labageesoodka ah uu degan yahay kadib sanado badan oo khilaaf ah oo ka dhashay khilaafaadyo kala duwan oo juqraafiyadeed iyo mid ganacsi, laakiin khilaafka ayaa weli taagan. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Benny Wang ayaa sheegtay in ay jiri doonto, siday hadalka u dhigtay, aragti isweydaarsi daacada oo dhex mara iyada iyo dhiggeeda dalka Shiinaha ka hor wadahadalada arbacada ee magaalada Canberra ee dalka Australia. Intii ay socdeen wadahadalada, Wang waxa ay sheegtay in ay soo hadal qaaday xukunka dilka ah ee lagu xukumay Yang Hengjin oo ah Australian ka soo jeeda Shiinaha oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyadoo ku adkaysatay in sidii hadalka u dhigtay Australianku ay ka naxeen xukunka. Wang ayaa saxafiyiinta ugu sheegtay magaalada Canberra in ay sidoo kale wadahadallo la yeelatay dhigeeda Shiinaha kaas oo ku saabsan xuquuqda aadanaha ee gobolka Xinjiang ee Shiinaha, Tibet iyo sidoo kale Hong Kong. Waxay sheegtay in sidoo kale mustaqbalka la ballaarin doono wadahadalka meelaha muhiimka ah sida Pacific-ga, cimilada iyo iskaashiga tamarta. Wang waxay sheegtay in xiriirka labageesoodka ah uu u baahan yahay in si taxadar leh loo kobciyo si loo horumariyo.
A stable relationship between Australia and China doesn't just happen, it needs ongoing work.
Xiriirka xasiloon ee ka dhexeeya Australia iyo Shiinaha kaliya ma aha inuu dhaco, waxay u baahan tahay shaqo joogto ah. Kanina waxa uu ahaa shirkii ugu dambeeyey ee hawshaas ku saabsan. Sida wasiir Wang ka hadlay shirkeena, labadeennaba maslaxad ayaa noogu jirta in aanu helno xiriir bislaaday oo wax soo saar leh. Wang Yi ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha shirka jaraa'id ee ka dhacay magaalada Canberra in wadahadaladii arbacadii ay gacan ka geysteen sidii loo baabi'in lahaa sida hadalka loo dhigay shakiga oo islamarkaana kor loogu qaado kalsoonida, waxaana uu rajaynayaa in sida uu yiri isdhexgalka qiimaha leh uu sii socon karo. Shiinaha ayaa horay waxa uga dhawaajiyey in uu diidan yahay qorshaha Australia ee ah inay dhisto maraakiibta quusa ee ku shaqeeya nukliyarka ee la samaysanayso Mareykanka iyo Ingiriiska. Australia iyo Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah dib u dhistay xiriirkooda diblomaasiyadeed. Waxay gaartay heerkeedii ugu hooseeyey sanadkii 2020 markii Canberra ay ku baaqday in wax laga weydiiyo asalka cudurka faafa ee coronavirus. Beijing aad ayay uga xanaaqday arrintaasi, waxaanay u aragtay in ay tahay dhaleecayn ku saabsan sida ay u maareyso masiibada. Xayiraadaha ganacsiga ee argoosiga ah ayaa xigay, laakiin horaantii bishan mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa soo saaray bayaan ku meel gaar ah oo sheegaya in canshuuraha sare ee khamriga Australia aysan hadda laga maarmaan ahayn. Tarifooyinka waa la qaadi karaa dhammaadka bishan. Canshuuraha ayaa waxaa la soo rogay sanadkii 2020 iyadoo xiisado ay ka dhex aloosmeen Shiinaha iyo Australia oo ka dhashay goobo siyaasadeed oo kala duwan. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in labada dal ay dhaqaale ahaan isku tiirsan yihiin. Baahida Shiinaha ee alaabada ceyriinka ayaa xoojisay barwaaqadii Australia ee dhowaanahan. Birta macdanta ah ee Australia iyo sidoo kale gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ayaa ahaa dariiqyada muhiimka ah ee ballaarinta dhaqaalaha Shiinaha.